insizwa ngiqondene nabafana nabafana bayazi impinsizwa balokho belingisile ngiqondene neinsizwa ngiqondene nabafana nabafana bayazi impinsizwa balokho belingisile shwele ngiqondene neinsizwa ngiqondene namakhwenkwe labafana bayazi impinsizwa balokho belingisile. Babeqathwa phelaba balokho belingisipha imfana yasitha yedele ngqwini imfana yakusitha isungazi baqathwa phelaba bahlale belingisipha imfana yosinde mouse yesengqwini yesi nafuni insizwa insizwa ihamba umgangana aya bafana bafana bipa ayi asiwa masosha lawa uyanza uyanza uyemfana ufuna ngifa yeke ngibulawe ngibezipa uyanza uyemfana ufuna ngifa yeke mina ngibulawe zipa uyanza
Hawuze nje Ithenga bachopa tutani fondo bro peta flame indlela kanjani inkosi thina ngiyayizwa mana ukhuphuka Hey kanjani banjwe yimba fana bakithi kana ubesikithi ucela umuzi umntakazi uma ngiphathe keyboard uJJ umfaka mbuthuma noma thina ufana kanxumana hawo bafana bakithi ngayisaba kanjele ngoma akhumbula unako nje kagesa bathe bawubaba waphunula usimba mgodi maqhatha singawulala ukuzana umfaka mpongo sengiyabonga ndodendala ngiyabonga. Ngiyabonga ngokuthatha umsebenzi omhle kangaka upheke ndoda yamadoda ngiyabonga sebe kakhuluma nje onhliziyo yombi asiye.
Yeah, I'm a blue.